this. Baby, baby, ready this one today.
Ties are the core free. In a world full of slavery, how can I really see? Eta mendo block my periphery. How can a young African sound finesse? Nimekua hasi tangu enzi za Vanessa. Na simdi on the journey for the treasure. So kauneza pumbuza traffic. We kanesa, wakanesa. Kwa unenda sindu naisa. Land bag a lesson, domana niko wiser. Kan wana mina siamba endu kase na. Kambagai bad bad on you skiza njera. Up all night, get the bag, you end up plan. Katio no chana just to chill, you end up fun. Grew up in the jungle, in your real life Mowgli. But you neka ni kitu isababu ya mashugli. Out of all, I was hoping you can understand. How do you feel if I throw you under the bus? Out of all people only I can understand. Just know that I can never throw you under the bus. Cause we come from a place where if you shine it shows. Not many make it, ukwa nae una flows. Chose different paths, we chose different ways. You chose to be a slave, I chose to pave way. Chose different, we chose different ways. Kila mtu akona part yake ya kuplay. It's a movie, directed by yours truly. Wanga bad tuna skip scene na turudi. Kwa rebel sijaanza jana wa majuzi. I was thinking blender beat system if you are musty. Tutuku likuwa twin in motor real life ujuzi. Ngara ilibidi jujitsu na matusi. Doangu ya kwanza nilifunza kangungi. Doangu ya kwanza niliza script na mitungi. Nyo sidia live leo dola itanifikia. Remitly cash up on my paper pair. Spending all my time online na marodi. Mona haya play niko biz kama body. Tuki lock in wanga tu mina my brody. So na punguza time ya na pia my shorty. Blenya ni trap you to like platins. Nicholas 6ix9ine upon magazine. For that nilikuwa nisha enda skin to skin. Leza na leo tuko ndani so they target all the kids. Nemlesa kona yake pia minka jipin. Trusty korea so na ibaika CD. Nikiwa shenge MC feeling anything. Sabu advert za scenes ilipata mbele ya screen. Teza je kusho kile una prefer. Teza je kusho kile unapenda. Motif perspective ndo inakudita. Na ukifunga macho ndo utasifa. Can a young African sound finesse? Tumekua hasi tangu enzi za Vanessa. Na simdi on a journey for the treasure. So kauneza pumuza traffic kwe kanesa. Kama wana mina siamba endo kasena. Kambagai bad bad on you skiza njela.
Hey friend, do this.